Tunin Raduni Sagal Amerikati. Raduni VOA Saganta Afan Oromo wita ta hagjimata galgal saati lama wada ka ak saati 8 meter bandi 19:25 ratti Washington DC rasani da barsinu kharda kunam mantanjal kam. Babaro tole galchuma walin sanaga ardi jimata wata bajin 29 bari 2018 Raduni VOA Afan Oromo ti Nile saati fi Raduni ndra sani da barsu jir chakasu jir tanan sora la khete.
Karududu bisumani namo dandi ti dagge fatota kenya kamoltan Ethiopia ambassador Britain bijisani uka torban dabre kesa Ethiopia ke satti gegge fame namo takamade se kanajese qorachurat bijisani gargaruf qopi tawdu batani jiru batoto do arqamnu kesa tokko
Rakodio sana asosa khesi jirtuni nam kudani lama tulubuda peddum mamada elle jarrole nertra khurafiti operu titani agalti maltuntuni harayumma bi lamani kharadan satin demti demu jirti jer ministeri ajala Ethiopia ministeri ajala Ethiopia kunen Dr. Abiy Ahmed mumme ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed khale afar magal samara raqetin wor lafatin wanger gararat waldubate khurumin kubba mila dunyatan rasha twalum dahu jirti ardammo afur walirra fudatan boramo barak qoltelan Wana sani ko pensu nessa tok o dutta san namo nutte
Ethiopia ambassador Britain Susanna Morhid biyisani halella duka sambata dabre hirira ummata finfinne ratigegge same qorachu ratti gargarsa gamashe gumachu ra qopi tawdubata nijiru minister adanta Randebia, Minister Data, Kadantala, Ethiopia, Professor Afor Kaswalin, Marige Gesanirati, Bijisani, Korana Gesamu Gargarudaf, Kopite, Kopito Shebek Sanijuru Ambassadoritin, Aka, Ministrin Imala, Ethiopia Jeruti, Mati Mit Amtota, Balakanafis, Am Sagada, Gamasanit in the Bersanijuru. Mumich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Kalesa Magala Galmumotuma Bulchisanano Afar Samarada Watani Matawali Marige Gesanijuru Namona Kawalgeisanara Targaman Bulchisanano Letin Aferaman Gafile Kenya Sirrit Nuf Esun Dandan Ofi Kenya Sene Efa Chubarbana Jechuran Dergagota Gafatanif Polisota Gidut Galmarolgecha Duratuarit Buinsuma Musa Jiratoni Dubatanijuru Angawam bulchisananno tokko garu marinsun hala milkawad angegge samet umra jechur andu betanijuru gabasa qonjitaye tujbetu des
bulchisananno marisana rattakar gamanif magalaf gandenkesa namonni niflate gafi wonkeny hala cimata ennu nudesu hindandaan kannenjedan kesa dargaggon tokko walgay sanarattermade rajade dargaggon maqansa kan amne gafate kun Mumichi ministera Abiy Ahmed ummatanannof senasaf kabaja qaban ibsaniru gafiwon kaanifis fala akabar badan wada senaniru jede galma sana alattigaru polison dergaggotare baniru hidaniru kannen midaman jiru jechudan kale sa radio sagale amerikaf ibsejira
እንግዲህ እንደምታውቀው ዶክተር አብይ ወደ ተቀለ ሚኒስትርነት ከመጡ ወዲህ የተለያዩ ክልሎችን ሄደዋል የቀረው የአፋር ክልል ነበር
አኩመ በከም ዶክተር አብይ ኤገታ አይታሙ ምጭ ሚኒስትር አትዱፈኒ ቦደና አንኖ ለያደዳት መለኒ ዳወተን ይጅሩ ከነፈ አፋር ቆፈቱረ አረገነም አፋሪን ዳወተን ቡልቺሲስ ገንዴንከ ሳነ ሞተሰዲ ሰዲ አከዱፈን ጎቹዳን አርገመኒ ይጅሩ dargaggoonni hedduun galma isaan keessa turan seenanii sagalee keenya dhageessisuu qabna yeroo jedhanitti poolisii walii walitti bu'an kanneen reebamanis miidhamanis turan dargaggoonni 30-42 ga'an qabamanii buufata poolisii keessa jiru
dargaggoonni kun galma sana seenanii kan isaan dhiyeeffachuu barbaadan gandaa qabee anga godinaatti kan jiru hanqina bulchiinsa gaarii ofii keenya ibsachuu barbaannaa ka jedhu ture hawaasi naannoos Ummati Affar qee ofii rabuqaan deebisaniin qubsiifamne laga awaashitti kosiin gatam ummata naannoo sanaa miidhee jira naannolee kan akka daangaa amaaraaf oromiyaa irratti walitti bu'iinsi jiru furmaata akka argatu ka jedhu dhiyeeffachuu dargaggoonni galma sana keessan ture jedhe raadiyoo sagalee ameerikaaf ibseera muummichi ministeerichaas rakkoo jiru walumaan kan furamu ta'uu dubbatanii jedhe itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii naannoo sanaa obbo Mohammed Hussein walitti bu'iinsa uumame jedhameen argine hanga yoonaas hin dhageenye jedhan
hizbuun liwakkiluu hin michinu wattaatos ሴቶች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ታዋቂ
ደርገጎቶ መጥቼ በቅቡ ደንዳን ዱበርቶተ ማንጉዶተ አቦታ መንቲ አከስመስ ነሞተ በቤ ከሞቶ አርገሜ ሙሚች ሚኒስትራ ሲመተኒ ገልመሴኑን ከንረጅራቶ ሴነኒ አከሰገንታን በይት ዴማቱሬ አለት ማልቱ መሜሰጀሩፍ አን ገልመኬሳ ዋነንቱሬ ፊንቤኩ ገልመኬሳ ኩመ ባኔን ረኮቶ ኩመሌ ሙሚች ሚኒስትራ ጌጌሱ ትሴኔ ከናፈላነሞን ጋፊ ከብራቀበን አከጅረን ዋን አገኘ እንጅሩ
ወልጌንሱን ሀለ ምልካይነ ቀቡን ከንጡምረሜፍ አከሞቱማናኖ ኬኛት ረኮ ጅረጀጠሜ ቁበሂንቀምኑ ጀቹዳን እትጋፈተማን ዋጅረ ፕሬዚዳንቲ ናኖ አፋር ኦቡ መሐመድ ሁሴን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒሩ
ከኔን ከሌሰ ወልገይ ጎለነ ጌጉምሳ ተኩማ ሞቱ ሞታ ትርማተን ብዮን አፍሪካ ፕሬዚዳንቲ ሱዳን ሳልቫ ኪሪፍ ረንዴቢያ ፕሬዚዳንቲ ሱዳን ኪባ ሳልቫ ኪሪፍ ፊታና ሳኒ ዱራኒ ሪያክ መቻር ግዱቲ ወሊገልቴን አበታም መለቴ ሰሙ ድንቅ ሲፈተን ይጅረን ገሩ አኩም ወሊገልቴሌን አማንዱራ መለቴ ሰመን ዲገመን ኩኒስ ፊጠ በዋንቀቹ መለጀቹ ላይ ያዱ ሳኒ ብሳ ጅረን ገባሳ ማርገሬት በሽር ጃለኔቱ ዴሳ
ፕሬዚዳንቲ ሱዳን ኪባ ሳልቫ ኪሪፍ ኢታናን ሳኒ ዱራኒ ሪክ ማቻር ጫሳ ጅሩ ረት ክብጠተ ደርቤ ካርቱም ኬሰቲ ወሊገልቴ መለቴሰን ቶኩማ ሞቱሞታ ኬሰት አምባሳደረ ሱዳን ኪባ ከተአን አክዌሊ ማላዋል አከጀደኒቲ ወኒ ለብሰሜ ኩን ፓርቲሌ ወልወራነን ከኔምብሮ ከደበለቱ ዮተው ብየቲ ኬሰቲ ነጋ ፊዱፍ ሁንዱምቱ ወሊወጅን አከወጀተኒፍ ወሊገለኒሩ ጀደን
While the document signed is a framework for peace, we are hopeful and very
galme mallette semekun nagabu sudaf chaasa lafakaya meyotaw wali galteni niduma gara ful durat tumura majenne abdenna amma afkanen dubbadu president kirwalin wali galte dukasa dabin sa gutuma sudan kibake setlab sudaf wali galu kenya
والورانسا وغافريف غغي فامين اومني كومهدون اجي فامي كانن مليونا فرچالن منافقيو فيرا بقتني ايغا باني بود ولي غلتين كون ملت فامي ميسنسون ني غولنا غي غومسا كان تكوما موتو موتامو ولي غلتي كانا سيمتاني جرو والورانس كون لامي وان سودان كي با مليونا توربتان غرغار سدلنا ماف برنسات ليجرا ተኩማ ሞቱ ሞታ ከሰት ኢኳቶሪያል ጊኒ ፍታና አምባሳደር ከታን ጃብ ማቤንጎኖ አከጀደንቲ ወሊገልቴና ገኛረት ወሊገሉን ኩን ዴምሰ ስሪዳ ጀደን ገሩ ባርቲሌን ኩን ወሊገልቴ ቶልፈተን እና ጫብሰን የሮጀል ቀባ ዋንንታኔብ ጀቻ ኦፌገኖን ኢላለሙ ቀባ ጀዱ ከናፍ ሆገኖን ሁንዱምቱ ኢትጋፈ ተመረጅሩ አከባኒፍ ጋፈና ጀደን ጅል ኢትዮጵያ ተቀዳለሙ ጉዮቲ ፉሌ ኬኛ ካምበርባች ሶደ ጀደኒ ፓርቲሌን ዋዳ ከነ ሴነን ከበጀኒ ሆጅር ኦልፈመሳ ረቲ ጭቹ ቀቡ ጀዱ
ሆገኖኒ አውሮፓ ራሽያን በረኩመለማፍ ኩደፉር ዱግዴ ክሪሚያ ከዩክሬን ቀበቹ ሼቲኑ ጉረረካያኒ ቱረን ኤረሱዳፍ አመስወሊ ገለኒ ጅሩ ሆገኖኒ ብዮተም ሴንሶ ተገምታ አውሮፓ ኢብሰጅ ማተባሰኒን ሁጉር ራሽያ ረካያሜ ኩን ባቲሌ ጃፋከድ ኤረቱ ከኒሳሙርቴሰን ገመብራቲኒስ ዩናይትድ ስቴትስ ሰበባድ መወል ፈካታዳን ሁጉር ራሽያ ረኬሴ ቱርቴ አኩመት ፉፍቴት ጅርቲ አመሞ ኦዱ ስፖርቲቭ ገረሶረተን ሲንደበርስ
Barretti barru qaxxaamura reebutti qaxxaamure dhiiraagi tokko ayaaf sarba buburree 22tti diidi bal'aa keessatti marsee miilaan dira mataan jijikkisa qomaan dhoowwata afur fudhachaa walitti kakkaane okkolaa keessa galan dhidhiibachaatti deebi'an yoo akkan tolchan kana barrittiin tun xiixa barrisaa furguggaa lo'aa goolii seente wamtolchan ta'a garitti argan deemte dhiitichaaf jikkees dardar 700 caaluu dandamatte as geette dhiirti tun marsuun marsite kubbaa barritti taane marroo 122 gooliitti guurte ilaaf gurre addunyaalleen waan koromtoon addunyaa istaadiyoomii raashaa keessatti waltolchuu jirtu kana inu margaanum caqasalle koromiin kubbaa miilaa addunyaa ta'an ammallee raashaatti walum dhahuu jirta har'a hafuuloo irra fudhatte ijoolleen dardaraa 736 keessa walitti filatan taane walum jala wal buufte tabiyyi 16 wal tafte warri keessa gale akkumitti galatti gale warri wal tafammoo dhiira 368 kurummin addunyaa tuniin ardu qofa fuulolirra fudhatte borammoo barakku walti jette Tabii Afrika şanan uya khaysa galti. Warri waltafe Fransa, Argentina, Uruguay, Portugal, Spain, Russia, Croatia, Denmark, Mexico, Sweden, England, Belgium, Brazil, Switzerland, Japan fi Colombia. Jarkhuni bor walti dacha wiyalam kuyyan toko hataljir. Dahibu wisokana mo no kauti banantani abbamu am gafasum khaysa gala. Kudani ja khaysa saddeetit waltafe. Bor Fransa if Argentina, Uruguay if Portugal, Argentina Fransa illen warrum ufjibbaate tasgay. Argentina nammo goli Marcos Rojo Nigeria galchet tasingay. Argentina Fransa Armandur Marro afur walin tabatan, chufa Argentina dabsat. Tabattoote Argentina tunin fayyaqitte qaban, namu milillen garulen ndukubani jallen jisani sani, chufti bor enum tabatte. Argentina nammo Sergio Aguero tabjal qabarrat tabachisu fa dandet. Kamkhani namo Gonzalo nke safu fadanda Argentina ntabachisu fadanda tijachu uraga ife Portugal ambo takum dorgomi kubba mila rata kan wali ntabatani mbekan. Tabu anja kubba mila dunya kanerati nami goli heddu argate, goli heddu galfate kope warki ibadafa. Aka mantanati gruba England Henry goli shankab. Cristiano Ronaldo fi Lukaku namo goli afura furukaban. Aka garet uraga ek abti sagal, Belgium ilen kabti sagal, Faransa ambo thorb. Hirike koromin kubba mila borwal takkati. Tamantan chakasu jirtan turra doni VOA saganta afaan oromoti. Jarroleen Eritiraa koraaf Itoophiyaa dhuftetaa yaayyuu galti. Dhufaatiin tunin akka ministeerii haajaalaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo jedhutti dhufaatiin tunin marii egerii fi qaraadansa mimmidhaasiti. Muummeen ministeerii Itoophiyaatiif pirezidaantiin Eritiraa leen dhiyoottu koraaf walitti dhufanii jedha oduu Iskindir Firee of Finfinnee nu erge jalanneen nutti.
Waggooti 20 booda milkaa'in argameen aangoonni Itoophiyaaf Eritiraa gidduutti torban kana mariin gaggeeffame wal waraansa dhiiga dhangalaasisee duubatti dhiise seenaa waggooti 20 ka jijjiiru ta'e mul'ate. Waggooti 20 booda yeroo jalqabaaf gara Itoophiyaatti ka dhufe jiilli Eritiraa imalsaa kan milkaa'e ta'uun ibsameera. Kunis marii hoogganoonni biyyootii lameenii gaggeessuuf jiraniif karaa kan saaqe ta'uu ministeriin dantaalaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo ibsaniiru. Dr. Warqinan sabaa himaa biyya keessaaf ibsa kennaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Eritiraa Isaayyaas Afawarqiif karaa jila Eritiraa dhaamsa erguu isaanii ibsan.
በቀጣይነት በሁለቱ መሪዎች መካከል የሚደረገውን ውይይት በተመለከተ ይሄ በቅርብ ጊዜ
ኢትፉፉዳን ኦገኖተ ቢዮተ ለሜኒ ግዱት ማሪ ገገፈሙ ከደኛት ተውፍ ጅሩ ዮተው ከነስ ከንላለን ፕሬዝዳንት ሳያሲፍ ዳምሰ ኤርገኒ ጅሩ
ወጎቲ ዲግደመ ቦደ ወልት ድፈኛ ከነ ሰደርካ ብራት ጉድሱፍ ኢጀናማ ካምባኑ ኡመቶተ ቢዮቲ ለሜኒ ዴቢሴ ከወል አገርሲሱ ከናፊስ ዲንዴቲ ከንቀቡ jila tokko pirezidaanti Isaayyaas erganiiru kanaafis galata dhiyeessinaa jedhan. Hariiroo biyyootii lameen gidduu gara fuula duraatti attamitti akka jajjabeeffamu mari'annaa jedhu Dr. Warqina Gabayyoo. Yeroo gabaabaa keessatti kan milkaa'ee fi waggootii dheeraa fi hin milkaa'in kan ture hariiroo fi haasawaan biyyootii lameen gidduu ta'uu ibsanii.
Labarkaataa kasii ofiiti nabaruu garaachin mari'ocha bokkaruutu nagarnu altasaakkaan mihee iskaahun.
Ogganoonni biyya keenyaa ammaan dura turan hedduun isaanii yaalaa turan garuu hin milkoofne. Inni ammaa garuu murtii koreno jiraawwachiistuu addawaawii murteesseen muummichi ministeeraa biyya harka nagaaf diriirsaniin deebiin atattamaa kan itti argame waan ta'eef jilli Eritiraas san hordofee dhufe.
Aangoonni Eritiraa lameen akka jilaatti gara Itoophiyaatti yeroo dhufan afura gammachuu qabaniin ta'us dubbatan. Kunis nagaa gaanfa Afrikaaf abdii ka fidee fi marii gaarii turee jedhaniiru. Itoophiyaatti daawwannaa akka godhe jilli Eritiraa ministeera dantaa alaa Eritiraa Osmaan Saaleef pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiif gorsa addaa akka ta'an obbo Yamaanee Gabra'aab amma gara biyya ofiitti deebi'anii jiran. Pirezidaantiin Eritiraaf muummichi ministeera Itoophiyaa dhiyeenyatti akka wal arguuf jiran kan ibsame yoo ta'u eessattii fi yoom akka ta'e garuu hin ibsamiin jira.
Dhiifa mareefu ministeeri haajaalaa Dr. Warqinee Gabayyoo jechuu fedhe kadhibii jedhe hin galateeffanna. Taa'um caqasa hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Taa'ummaan caqasa hojjetan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. akadub bifnef lagenirra wal aba diyo tan asosa kees jirone nam kudani lamat rubudabe eddut midame jere hospitalia sosa akoge sifaya hospital kana voe timetti adalle madole eddut hospital kan dufujira akulchana no benishangul gumuz obbo ashad lil hasan jadatte wori hori fulateten bi wal tabusu jirujira seran itgafatam galmo dawuti nairobi nwerge kuno
Nanno Benishangul Gumuz kesuma asosa fi anuti nanno magalatti marsani jiran kesatti rakkona genya umamen haga yona lubunna mota kudala makadarbe hospitala asosa bekise hospitali chatti gargarao gesa yala faya katan obbo tarfa jirata namonne edun kami dan radakabe yala majiracho sudubatu
oridwe yala mada e ode tanno ngamna mana faiti kala mani worra fanjiru bakitti se kani akakayati garbata manjiru kanjira korano ka ndini kamna kami exacte dinage register dite galmeni bekumo namakuda kudalamada asosa ke setina masakal tuduye barat mona kari tuduye ru ila namisa dinne woreboda dufani dullada dullada woreboda dufani worad najaru kasa sumada
obbo tarfan namonni midan rage yamma dufa wanjirani fi lakofsa namota midamani hagane jechu rakisada ajedani namota midan rage kayalaf garate quran besater gamu fturan sababara kona genyatin dandi wanchu fami jiru fi erguna kain dandam nemani kuna kafuramu fogesoni yala fayafin finne dufani asosati midam to takayala jiranus dubatu
namota yamma namni mukritikali tani jirani jarama sadidi referi kandemani namito referi de mera namila mamok hanto fatana ni debeni debeni galgala ambulansi dan ngate galgala bani hakimoti ini saya jira darajitani saba damanu galani oje chajira ma pressure room ki kirati je namo to baye ala ramana nam jarana mata kutani tu ka nam kudala lama tam ko operation ina sindi kai jira amna ma fra ma oje na bor munam ta jarana ma kudata dit
jira tonni mi dan rage yo dubatan badi lubbu na ma fika be nyar balage se kana fumna police li yuil kana no benishangul gumus komatu jiratan magalatti kessa ganne duf jiratan tokko elmisani kanu jumna ojite bulu umna liyo elite rukuta mi amma hospital jiraachu dubatu
isagafade fino kana bakke mobae atidi patada tifuke robi haat matayu police ni prasasan namatu mujemare atidi mutakanto warada sosa koke ratani atigari mila sa mila mirgada ani attani amakuno mana yala jir mutankuni gafan dukudane karamarade majira mutani mutan ka gwadanya bakan da jinde madore isan mobe ara ani ajjeisan nidisa wa ma doko baka garafu gwatiya wada je rangana re wanal dikamu ni nama burtane pune katintrerati doro doko katigeen rageenya isa yumo ureya na wando gwanda gito ngi nidisa kun omo kana ojini ni walol panka mu gadin kamno elminama akuma nidisa akan ide tareti angale tusa nama kanamati lalamu isukenya fi baye tragane
obbo ittafaadu feera obbilisa saanidiin rastu feera jedhamu kabarataa ture gaafachuuf asosaan jiru isaanis obbilisa saanidiin rukutamu dhagaani daandiin cufaa waan ta'eef xiyyaaraan akka asosaa ga'ani mani haala obbilisa saanii keessa jiruu fi waan isaan mudates akkasitti ibsu.
Haalli amma inni keessa jiru haala du'a jireenyaa gidduu jira yaalli hanga ta'e godhamaafi jira gara duraatitti riiseera kan jenne immoo karaa irratti ba'anii konkolaataa reessa baatee gara. Gerak itu referi Yesus atau dengan jiru leh karar ada di sana jiru resi karar itu dua jira resi nanti lubuk sabar dan dua sisi kat diri dua jira amma amma sisi tuan no jala olun dan dirinya jumara karena juna no buka tetiara sisi lola kasani karar dan nak wong kulatan ini dapat berat orang ini anu maju amma ogan no sisi jara rabu itu pun kulata federalasi ni hospital dan naga ni haali nama askeessatti argaa jiru namoonni askeessatti yaalli godhamaafi jiru baay'een isaanii barattoota maasiin qabne kan nama gaafatu hin qabne baay'ee namoota diinni dhangala'ee hubamanii jiraniidha humna hospitaala kanaatiin yaalisaa kan danda'amu illee natti fakkaatu akka laala jirutti namni baay'een haala yaaddeessaa keessa jiru.
Jiraattonni amma ergamni raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa naannoo magaalattii keessa buufatee tasgabbiin muraasni mul'ateeraa jedhu. Haa ta'uyyuu malee nagaan akkasii hin bu'u egariif amansiisaa akka hin taanes dabalanii himu. Hokkara lubbuu nama hedduu galaafate kanaan wal qabatee waa'ee odeeffannoo qondaalli mootummaa duraanii tokko erga magaalattii san keessatti mul'atanii wanti kun mul'atee jedhu jiraata magaalaa asoosaa tokko gaafannee akkas jedhan.
Egaa wanti ani akka nama dhuunfaatti beeku guyyoota torbaan dura naannoo kana keessatti namni. Kanan tu bulki seolah nara ogan olah nara turun ni, amma bulki sering je, nana pencanggul kanah masalah susah kasmas si bandar iya kasmas nana songgora deh, nana mesti awal itu kami ni sifat ada gol akasan turun ni, udungira, yero kana asaa mo buridan si kawant to koto goda majuru namonni me shana ka keke namajuru ozuni sajira kama tanati ota daba selle magala sana kesa blendana la fajira mo kotti waljene ka gegeta mi odifanno sajira amma
bulchan nanno benishangul gumus obbo ashalle asanis hokkara kana magala asosati finanno shetti baballisudab jecha namonni karshi derga gotaf kennan jiraachu yemani motumman nanno benishangul gumus akawordo figocha jiru kadubatan
በአሶሳ ከተማ ላይ በተከሰተው ሁከትና ብጥብጥ እዚህ በግረንዘብ ተደልለው የነን ሁከትና ብጥብጥ የሚያነሱ አካላት አሁን ባደረግነው ማጣራት እንዳሉ ደርሰንበታል።
ነገር ግን ወከረ መጋላ አሶሳ ረት ሙለት የቃሙልን ቅርሽን ጉውን ፈመኒ በላገይ ሰንጅራቹ ይሳኒ ይረገኝራ ገሩነ ሞንኩን ዱዱባ ካዩ አከሚቀቡ እኙ ሳኒፍ ቅርሽ ከነራብሴ መጋለቲ ፊበከ ወንብሮ ረት ወከረ ከከው ከጎቻጅሩ ቆረነው ጉቱ እርገታ ስፍኔም ቦደ ይብሰጉቱ ከላኑ ታጅቹዳኒ ከንሳን ዴቢ ከነን ወከረ ከናን ከበላን ረገይ ጫላን እለቶ ተበከ ብሮዳ ዱፈኒ አሶሳን ከስጅራተኒዳ አከረጋኑ ስታላ አሶሳ ራርገን ይብሱቲ ነሞን ሚዳን ረገይ ዱንሲ ሁምነ ፖሊሲ በኒሻንጉል ጉሙዝ ከነጋ ከበቺ ስነረቱረ ሚደምነ ኮሚጀዱ ቀቡ ድመከናስ ቡልቻናን ነው በኒሻንጉል ጉሙዝ ኦባሻል ያሰን ወጭራ ወተሜ ሁምነ ፖሊሲ ናኖች አከበከቡ ወከንታኔፊ ነሞን በዲገይሰን ሰበናኖ ከና ከመዩ በከይም ቦኑ ጀቹ እንደቢከነኒ ደበለኒ ሶባሻልን ረኮ ከና ወልቀበቴስ ነሞን ተርኖ ጀለውለና ከጅራን ሄመኒ ቆራኖኒ ሳነረተርገገገ ሜን ቦደ ሙርቲ ፈከዳታኒስ ዱበታኒሩ ኢመከና ወልቀበቴስ ዋጅርዲ ሞተ ኮሙኒኬሽን ሞቱ ማፈራላ ወገና ዋጅርዲ መነገኛናኑ በኒሻንጉል ጉሙስ ከታኖ ቡዲን ሰበየና ወቢጎቹን መጋላ ሶሳፊ አኑሌናኑ ሸው ክርክሰቲ ኡመመከሰቲ ተዝገብን ዴቢው ዋጅራሌ ሞቱ ማሶጂጀል ቀቡይሳኒ ፎምሴራ ረጋኑት የሆስፒታል ሶሳራ አርገን ነገሩ የቁምስ ጅሩ አከይና አበትኒፊ ነሞኒ አማ ሚደመኒ ያላፍ ገራ ሆስፒታል አዱፋጅራቹ ይሳኒቲ ገባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ
ራዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮማ ሜትር ባንድ ኩዳኒ ሰጋሊ ዲዳሚ ለማፍ ዲዳሚ ሻኒ ረቲፊ ናይል ሳት ረት ጨቀሱ ጅርተ ነው አንፈደበር
ከነቲ አንስኔ እብሰጉላላ ከን ኢማመት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ሲኒፍ ኤስነ
ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ ብሪቴኒፍ ኖርዌይ ገሬሌ ዳርፉር ከሳ ወልወራናን ነገኛ ዋሪን ሰቀቡ አርገምሲሱፍ ሜሻ ወራና ለፈካአኒ ነገ ይግዱ ተሰደርካ አዱኛ ወሊን አከውጀታን ጋፈተን በረኩመ ለማፍሰዲ ሞርሚቶን ሂደታን ከነን ዳርፉር ገመዲያ ኢማማተ ሞቱማ ከን ኡመተ አረበንታን ረትፉል ለፈተ ጀዱ ሞርሙፍ ጀጀ ሎለሎቴ ሴንቱማ ኤገለን ሞቱማልስ ሚሊሾተ ሂደታን ጃንጃዌድ ከነን ጀዳመኒፍ ሪፕጤሎልቶ ተተከዱለኒፍ ሎልቶተ ኦፊ ቦባሴ ሀተኡመሌ ጃንጃዌድ ሲቪሎተ ረት ቦባኡዳን ረኮነ ሞማ ደቀብ ኡመተ ኩማ ዲበሄዱ ትረካማን አከዱማን ከነን ሚሊዮን ለማታ አንቀዩ ፍራከ ጉዳን ንፍሰባባተ በረኩማ ለማፍቶር በከስ ገምታን ሁምኖቲ ገምታ አፍሪካ አፍተኩማ ሞቱ ሞታ ከዳርፉር ዩናሚድ ናኖ ሰና አከተስ ገበይ ሱፍ ዳርፉር ትቦበይ በረኩማ ለማፍ ጃፍ በረኩማ ለማፍ ቁጣቶኮ ወሊገልቴ አራራ መለተይ ሰሜ ለማደበለቴ ወሊገልቴ ለላዳቢን ሳይዱን መለተይ ፈመኒሩ ሃታ ኡመሌ ገሬሌን ሞርሚቱ ኢጆን ለማጀቹን ሶቺን ቅጡማ ፈቃፍ ወራን ቢሊሱማ ሱዳን ወሊገልቴ ሰነመለቴ ሱዲዳን ወራን ቢሊሱማ ሱዳን ረደደ ቢውዳን ወሊገልቴ ነገኛ ረትርማቹፍ ሎላፍ ወልበርባዱ ሰጀዱ ሲመቹ ዳቡዳን ሁምኖቶ ሞቱማ ወሊን ወልወራኑ ትፉፌ ባቲ ሰዳሳ ኬስ ፍንጭሊ ሃራን ጀልቀበሜ ሞቱማን ስለኮብሰሎልቶታ ትደበሉዳን ሎለፊኒንሴ ዱማረትስ ወለኬ ሰባቲ ወጠበጂ ሁምኖን ሞቱማ ሱዳኒፍ ሶቺን ቢሊሱማ ሱዳን ዳርፉ ሩዋልታ ከሰጥ ሎለወልት በኑዳን እረደደ ቢኡን ሲቪሎን ኩማላ ከዋማን ቀዮፊ ዲሰኔ ከበቀተን ይፍሰባባተ ወጠበጂ ኩደሰገል ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ ብሪቴኒፍ ኖርዌይ ይፍሰበረ ፈማን ባሰኒን ሎለሰና አከሱመስ ሆከረ ጎሳ ግዱ ከንጀበል መራ ናኖ ዳርፉር ከሳ በላለፈተኒሩ ሲቪሎን ገመስጅራን ሆከረን በርባችፍኔ ከንገንዴን ሳኔ አከጉበቱፍ ሲቪሎን ሄዱን ሚድአመኒ ካን አከዱን አከሱመስ ከነን ኩመሰጋልታን ቀይ ኦፊራ አከቡቃኒፍ ሰባባተ ኤፍሳጥ ለማን ወልትቡ ኢንሰዳር ፉርፉሩፍ ግዱ ሴኒንስ ወራና ፈለንተኡ ከናፍ ሐዋሲ አዱኛ ከነን ሆጂ ሐሚና ከነ ኢትፉፈነረ ኡጉረካው ቀባ ገሬሌን ወልፍንጭላን ማርቲኑ ሶቺ ወራናፍ ሎላፍ ወልበርባዱ አተተማን አበኒ ገርጋርሳ ነሞ ማፍዳንዴ አከሳቀን አከሱመስ አዴም ሰነገኛ Mari sadarkaa olaana kan gamtaa Afrikaa irratti hirmaachuudhaan waliigaltee nageenyaa dhaabbataarra ga'uu qabu jedha ibsi mootummoota kanaa. Yuunaayitid Isteets gareeleen lolatti bobba'an irraa of qusachuudhaan marii furmaata argamsiisu irratti akka hirmaatan dhiibbaa gochuu itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duun irra deebeessin dhageessisa. Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Biriteen Suzaanaa Moorhiit biyyi isaanii haleellaa dhukaa sanbata dabre hiriira mormii dhiifama hiriira deeggarsaa Finfinnee irratti geggeessame qorachuu irratti dhukaasame qorachuudhaaf gargaaruuf kan qophoofte ta'uu beeksistee jirti. Ministeerri deetaa dantaa alaa Itiyoophiyaa ambaasaaddaritti waliin marii geggeessan irratti kan isaan kana dubbatan. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa magaalaa galma mootummaa bulchiisa naannoo Affaar Samaaraa daawwatanii uummata waliin marii geggeessanii jiru. Namoonni akka walgahii sanarratti argaman bulchiisa naannootiin affeeraman gaaffilee keenya sirriitti nuuf dhiyeessuu hin danda'an ofii keenyaa seennee dhiyeeffanna jechuudhaan dargaggoota gaaffii kaasaniif poolisoota gidduutti galma walgahii fuulduratti walitti bu'iinsu uumamee jira jedhamee jira. Kanneen kaleessa walgahii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti hirmaatan biyyoonni Afrikaa pireezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakirii fittaana isaanii duraanii Riyaak Machaar gidduutti waliigalteen dhaabbataan mallatteessamuu dinqisiifatanii garuu akkuma waliigalteelee ammaan duraa fashalanii kunis fiixa ba'uu hanqachuu mala jechuudhaan yaaddoo isaanii ibsanii jiru. Hoogganoonni Awurooppaa Raashiyaan bara 2014 dugdee Kiriimiyaa akka Yukireen qabachuu isheetiin uggura irra kaayanii jiran ammas baatijaaf dheeressanii jiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Tamsa qasoo hojjetan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen dubbaafachaa yaa'u jirra. Sirbi kan irrisanii kenna abbaan sirbaa Lub Fiyaasko maqaan sirbisaa ammoo The Superstar jaba gama mul'ata.
I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, halos down with the doors flapping when they came through, halos down with the doors flapping when they came through.
With a circle on the floor, he compels him to be pure, pulls the beast up out his heart, then impels it on a sword, writes a prayer on some paper, then he nails it to the door, just the good of you may enter by the mercy of the Lord. Listen not to what he speaks, there's been the cursing of his cause, a seduction of his senses by the devils he adores, the unholy has him hostage and his soul is not at war, follow not his secret knowledge, it will bring you no reward, shun him while in public, disallow him from your stores, have no part in his affairs, lest his pestilence be yours, make scoundrels of the righteous and virgins into whores, but we must still pray that his color will be cured.
I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, halos down with the doors flapping when they came through, halos down with the doors flapping when they came through, diamond flooded demons, Lamborghini angels, halos down with the doors flapping when they came through, halos down with the doors flapping when they came through. With the ice to the ceiling and the needle in her brain, he looks back into the crowd, wipes the blood and then explains how she slipped from this existence to the realm of the deranged. Her becoming must be halted to reverse what she became, from the looseness of her tongue to the pollution of her ends. To do nothing is barbaric, the solution is humane. You must destroy the mind, then hopefully retrain. You torture out the wildness and replace it with the tame. Blank slate when she recovers, she won't even know her name. Perfect wife and perfect lover, no resistance, no complaints. May God bless the scientific cure for the insane. Knew she couldn't go to school, but she thought that should change.
I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, halos down with the doors flapping when they came through, halos down with the doors flapping when they came through. Diamond flooded demons, Lamborghini angels.
Lub Fiyaasko the superstar jedhee sirbuu jira. Teenee har'aatanuma nagaa keessinuu bula qophii boriitiin walitti dachaanan soraa ala keessi nagaan bulla.
His pocket said his mission is divine. Put his Bible on the bed and then he touched on his behind. Told him take off all his clothes and put your penis next to mine. Not a little boy think it's normal cause they do this all the time. With no life inside his body, now he finally think he's safe. But they cut off all his fingers while they pissed all in his face. He take pictures with his killers that they sneak back to the States. Now he sit next to the picture of his wife when she was raped. With the teleprompter rolling, he looks right into the lens. Doesn't mention his redemption but absolves him of his sins. He forgives him in advance, says that he will do a
again. I see diamond flooded demons, Lamborghini angels, Lamborghini angels, Lamborghini angels, halos down with the doors flapping. The voice of a man.